seko ya Allah ngama waki ya yonki Useko ya Allah ngama waki ya yonki
Useko ya Allah ngama waki ya yonki
Baba wara atuba ngamo ya faibema Useko ya Allah ngama waki ya yonki Dada awara atuba ngamo ya faibema Useko ya Allah ngama waki ya yonki 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 Derdam awara atuba ngamo ya faibema Useko ya Allah ngama waki ya yonki Ada awara atuba ngamo ya faibema Useko ya Allah ngama ya Demi lati hakejo Allah ya fi aibea Useko ya Allah ngama ya Demi lati jeno Allah ya fi aibea Useko ya Allah ngama ya Useko, useko, Allah oki ya yonki. Useko ya Allah, ngama oki ya yonki. Useko, useko, Allah oki ya yonki. Useko ya Allah, ngama oki ya yonki.
Batake ol pol ha FSUN. Fas du ol gotol. Batake ol gol iwi ha pol. Nelado Yesu Almasihu be muyo Allah yawugo ha yimbe Allah wonbe ha Efesus hola be der kautal mudum en be Yesu Almasihu Allah babirawo men e Yesu Almasihu jawmirawo men dokka on mo ere e jam yettore latano Allah babirawo jawmirawo men Yesu Almasihu ngam o hokki en barkaji mako ko di e gondi der asama en kebi difu be Almasihu diga o tagayno dunyaru Osubi en ha en lato yimbe mako der kautal be Almasihu en daro Yesu mako en senabe be ngala aibe o yidi en ngam majumo wadi anya jabugo en bana bibbe mako be kugal Almasihu kanjum woni muyo mako bana ni dum fottanimo en mangtamo ere mako kaye firende o hokki en be biddo mako gidaado ngam dalila iyam Almasihu ndu faadam kepden dimu e yafoye hakkeji men bana ni Allah wanginani en mangu mbode nga mudum O wonani en duddum masin o hokki en faamu e hakkilo fu o andini en anniya mako sirriha ka o watno diga boyma be muyo mako ha o latina dum der sa'ire fottande be Almasihu o wadi anniya moptugo kuje gonde der asama e dow lesdi fu o wada Almasihu lato hore maaje der kautal be Almasihu kepden gidal men ha kisndam Allah ku wando ko dume fu fodde muyo mum e nufaye mum subno en diga boyma ha en kebadum Ngam majum sey manten teddungal mako namin artube renugo Almasihu tan amma onon bo onon nanbe wolde gonga ku barkisndam mon de nuddin don Allah hokki on ruhu mum ceningu ngu o wino hokkan banani o wadani on lamba maral mako ruhu majum woni cedo hayruji fudi Allah tammani en keban dito kisndam men timmidi en mangta teddungal mako to minani hala nuddin ki mon do Yesu jawmirawo men Non bo hala yide mon ha yimbe Allah fu. Ngam maju mi accata yettugo Allah ngam dalila modon. Midon siftora on foro inde do aji am. Midon toro Allah babirawo jawmirawo men Yesu Almasihu. Allah marro teddungal. Ha o hokka on ruhu mako. Ngu famtina on. Ngu wanginana on Allah ha andon mo. Allah mabita hakkiloji mon be jayngol mum. Ha on gi'a timmitirde lawol nde o ewni on ha on jottoton. On pama mangu marol kaye fiwal ngal osigani yimbe mako. On pama bo bawde mako burde maunugo kuwoje nder meden enen nuddinbe. Bawde de, Allah hutiniri de be sembe mudum fu. Nde o ummitini Almasihu nder maibe, nde o joini mo hanyamo mako ha asamanji. Haton Almasihu don lama na umaube asama, e marbe lamu, e bawde, e jaumirabe, e inde teddude eunete de kode. Na nder jamanuru ndutan, amma nder warandubo. Alla walli ni kodume fu leskos de mako, wadi mo jawmirawo do kodume fu, lati ni mo horejo jamaare nuddinbe. Kaire woni bandu Almasihu. Nder mare Almasihu don wanga be labdum. Kanko ke binando kodume fu, kotoy. Batake ol pol ha FSUN. fasduol didabol. Naane kam on maibeno. Ngam on dowtanaki Allah on bari aibeji. On tokki laawol kallungol ngol dunyaaru ndu. On dowtani laamiɗo ruhuuji gonɗi nder hawa hakkunde asama be lesdi. Ko jonta bo ruhu man ɗon laamano yimɓe luutooɓe Allah. Fakat en fuu en laatino bana maɓɓe. En tokkino suunoji men. En mbaɗino ko ɓalli men e hakkiloji men ɗaɓɓi fuu. Bana no en mba'ino be ɗabiya, tikkere Allah ɗon no dow meɗen bana dow yimɓe woɗɓe fuu. Amma enɗam Allah ɗuuɗi, yiide maako bo mawni masin. Ko en maiɓe no ngam en luutimo, kanko o yeɗini en hawtaade be Almasihu. Taange jite, on kisi ngam dalila mo ere maako tan. Allah ummitini en be Almasihu, jo'idini en be maako ha asamanji. Bana ni o wanginirta no mo ere maako ɓurdi ko ɗume fuu mawnugo. Jamanuji garanɗi fuu ngi'an mboɗenga maako nga o huwani en be Yesu Almasihu. Fakat, kisndam mon ɗon dari dow mo ere maako tan. Na ɗum kuugal moɗon, ɗum dokkal Allah ngal jaɓɗon be nuɗɗinki. Kisndam mon iwaahi ha kuuɗe mon, ngam taa goɗɗo heɓa juurago. Enen be koye men en kuugal Allah. Kanko o takri en be Almasihu ha en kuuwa kuuɗe boɗɗe. Kanje bo, Allah arti taskitini ɗe ngam ha en kuuwa ɗe. Numte ko laatinoɗon naane, onon on yimɓe ummatooje. Yahudu en ɗon mbi'a ɓe ɓe saadoni en, ɓe ɗon mbi'a koye maɓɓe bo ɓe julniiɓe. Amma julnol maɓɓe ɗon waɗe ha ɓandu be juuɗe yimɓe. Sa'i majum on ceedi be Almasihu, on jananɓe, on ngala kawtal be Israila. On daayiɓe alkawal jiɗi Allah haɓɓuno be ummatore mum suɓaande. On joɗino nder duniyaaru, on ngala tammude hayru, on ngala Allah. On daayinoɓe Allah, amma nder kawtal be Yesu Almasihu on ɓadiɓe jonta ngam ƴiƴam Almasihu ndu faaɗam. Kanko waɗani en sulhu. O laatini Yahudu en e yimɓe woɗɓe fuu ummatore woore. Be mayde maako o yibbiniri mahol cendugol caka meɗen. O timmini konnaagu caka meɗen. O sottini tawreta be umroji mum e farillaji mum ngam ha o hawta asli yimɓe ɗiɗi. O laatina ɓe ummatore hesre nder kawtal be maako, o waɗana ɓe sulhu. Be mayde maako do leggal gaafangal o itti konaagu. Be gaafangal man o hawti asli ɗiɗi nder ɓandu wooru, o sulhindira ɓe be Allah. Nonnon ɗum laatori. Almasihu wari, waaji yimɓe fuu kubar sulhu. Onon yimɓe ummatoje daayinoɓe Allah e Yahudu en ɓadinoɓe mo fuu. Ngam dalila Almasihu en fuu en keɓi ɓaditaago Allah baabirawo be balla ruhu ngootu. Jonta kam, onon yimɓe ummatoje go, na on jananɓe malla hoɗɓe. Amma on hawtidiraaɓe ummatore Allah, on yimɓe saare Allah bo. Onon bo on laati kaa'e ɗe suudu nyiɓaandu ndu caɓɓawal mum laati nelaaɓe e annabo'en. Yeesu Almasihu be hoore mum laati hayre ɓurnde teddungal. Kanko oɗon jogi nyiɓol fuu haa ngol mawna, ngol laato haykaliiru jawmiraawo seniindu. Nder kawtal be maako onon bo on kaa'e nastinaaɗe nder mahugo suudu ndu ruhu Allah jooɗoto haa muuɗum. Batakewol Paul haa Efesu'en. Fasduol tatabol. Ngam majum min Paul, kaɓɓaɗo ngam dalila Yesu Almasihu, ngam hayru moɗon bo, onon yimɓe ummatoje, miɗon toro Allah. On meɗi nanugo fakat no Allah yowaniyam kuugal wangingo mo'ere mum ngam moɗon. O wanginaniyam anniya maako sirriha, bana ko artumi windango on be bolle seɗɗa. To on jangi ko bindumi, on andan no mi famri sirri Almasihu. Ɓoyma yimɓe andano sirri majum. Amma jonta Allah wangini ɗum be ruhu mum ha senaɓe mum nelaɓe e annabo'en. Nda sirri o, nder kawtal be Yesu Almasihu, yimɓe ummatoje keɓan geɗal barkaji Allah kalkal be Yahudu'en. Ɓe laatoto terɗe ha ɓandu Almasihu, ɓe keɓan hayruji bo ɗi Allah wino hokkan Israila. Ɗum fuu ɗum laatantoɓe be waaju linjila. Allah mo aniyam, waɗiyam kuwanowo linjila man. Bana ni o wanginiri bawɗe maako ha am. Fakat, min mi tulli diɗɗo masihinko en fuu. Amma Allah enɗiyam, halfiniyam waajugo ummatoje, haa mi andina ɓe jeynitaare Almasihu ɗuunde nde heɓtataake sam, haa mi holla ɓe no Allah timminirta nufaye mum. Allah takɗo kuuje fuu waɗno nufayere man diga jamanuji ciwa, amma o suuɗino nde. Jonta o wanginiran nde be jama'aare masihinko en, ngam haa marɓe laamu e bawɗe nder asamanji ngi'a faamuuji Allah feere-feere fuu. Allah huwi ɗum fodde anniya ka o waɗino diga ɓoyma, o timminiraka be Yesu Almasihu jawmirawo men. en don nuddini jawirawo o ngam majum kepden dartare e holare ha en daro yeso Allah ngam majum midon toro on bo ta on itta tammunde ngam dalila boneji am midon yara di ngam modon dilatanto on teddungal ngam majum mido sujidana Allah kanko woni babirawo be gonga ko wiete baba fu ha asama e do lesdi hebi inde mum ha mako midon toro Allah mardo teddungal mangal ha o sembidina berde mon be bawde ruhu mako ha almasihu jodo der berde mon mo jabdon be nuddinki midon toro Allah ha on bada dadi der yide on tabita der mare ngam ha on keba famugo onon e yimbe Allah fu no nufaye mako yajiri jotiri towri luggiri fu ha andon yide almasihu bo ko to de buri famu neddo Allah hebbina on be kebbinki mudum fu Allah wawan huugo ko buri do'aji men e numoji men ngam odon huwa der meden be bawde mako mawde teddungal latano mo der jamare masihin ko en non bo be kugal yesu almasihu ha gide fu ha abada abadin amina
hala yon kender jonde mander duniya numle hala yon kender jonde mander duniya
numle hala yon kender jonde mander duniya numle hala yon kender jonde mander duniya
numle hala yon kender jonde mander duniya numle hala yon kender jonde mander duniya
numle hala yon kender jonde mander duniya numle hala yon kender jonde mander duniya
e allah ki maris ko dun gunder duniya ro numle hala yon kender jonde mander duniya
numle hala
yon kender jonde mander duniya
numle hala yon kender jonde mander duniya
e allah ki maris ko dun gunder duniya ro numle hala yon kender jonde mander duniya
numle hala yon
jonde mander duniya numle hala yon kender
jonde mander
e papa am numle hala yon kender jonde mander duniya numle hala yon jonde mander duniya
numle hala yon kender jonde mander duniya numle hala yon
Di gogo am numle hala yon kender jonde mander duniya numle hala yon kender jonde mander duniya
numle hala yon kender jonde mander duniya numle hala yon kender jonde mander duniya
numle hala yon kender jonde mander duniya numle hala yon kender jonde mander duniya
numle hala yon kender jonde
mander duniya numle hala yon kender jonde mander
Batakewol pol ha FSN fasduol nayabol ngam majum min kabbaado ngam dalila jawmirawo midon toro on kuwe ko fotti bana ewnaabe Allah kurata ta maunite do wotbe njode be bodenga e munyal munyindire be yide tine jodo dago hakkilo woto bana ruhu Allah hautiri on holare hauta on fu bana boggol onon fu on kebi ruhu ngotu on lati bandu woru tammunde wore latani on be ewnandu Allah wodi jawmirawo goto e nuddinki goti e ngiwam baptisma gotam wodi Allah goto tan kanko woni babirawo yimbe fu odon laamano be fu odon huura be mabbe fu odon huwa der mabbe bo ko moy meden hebi gedal mo ere deydey ko almasihu hokkimo ngam deftere wi
o engiya asama o yari nangabe o hokki yimbe dokke
ko sawi der bolle de o engi dum bana wiwo o arti o jippi ha nokkuje lesdi burde lesugo jippi do o kanko woni entudo ha do asamanji ngam ha hebbina tage foji fu kanko woni dokkure dokke bo o wadi wobbe nelabe wobbe annabo en wobbe wajobe wode bo ardibe e janginobe jamaare o wadi dum fu ha be taskitina yimbe Allah ngam kugal mudum ha be maunina bandu almasihu bo Banani en fu en kawritan be nuddinki goti e andal biddo Allah gotal en laato timmube der kawtal be almasihu en jotto dande mako timmunde baawodon en laatata ko bikkoy andinol goddo dimbata en bana yuuge e hendu dimbirta kombowal to nuddinki goddo hewtaay tawon den kan wadobe rikisi keban estugo mobe hilaaji e dabareji amma enen en gaajindira gonga en gidindira ngam ha en mauna der koodume fu en jotto darde almasihu latido hore meden ngam dalila mako terde bandu fudon mobi bandu fudon hauti be jokke mum kode terde bandu don ballindira ko deye be kugal mudum en bana ni bandu don besdo don mauna be yide nda ko bi anmi on be inde jawmirawo mi don tiddina on ta on meta tokkago al adaji yimbe ummatoje kambe numoji mabbe don majjina be hakkiloji mabbe nyibbi koy mabbe chaati be anda Allah gam majum be cendi be ngendam dam Allah hokkata be galanan tare be njofi ko e mabbe hakude cemtinide e chopde kode be tokki sunoji mabbe fu onon kam on ekitaki irin kude de e be ekitinol almasihu on nani ku bar mako fakat on jabimo on andinaabe gonga ka wangi der mako gam majum se on ceda be neddo mon boymajo wato be kude mon boymaje ko lati don boyma sunoji pewoji don kalkadum acce berde mon e hakkiloji mon kesdita foroy se on borno neddo kesomo Allah tagi do jati mum ha on kuwa pottudum ceni dum fodde gonga Allah gam majum acce fewugo bolwindire gonga gam en fu en kauti bana terde ha bandu almasihu to on tikki ta bade hakke ta on nyalla be tikkere gam ta on dokka ibilisa lawon langugo on latino do gujjo ta meta wujjugo se o huwa kugal gonga be juude mako ha o wura o heba wallugo lafu ebo ta mbolo e bolle bonnoje se nafoje tan ha on mauninan inki wobbe on mo anananan be on ta mettine ruhu ceningu gam be magu Allah wadani on lamba maral mudum ha o rimdina on den nyalade warande gam majum cottine mettenga e bernuki e tikkere fu diga der berde mon ta telbindire ta kudindire ittenga yandi fu chaka modon amma masindire bonindire jafotire bana Allah yaforani on gam dalila almasihu batakeol pol ha efesuen fasduol jawabol onon on bibbe Allah yidaabe gam majum kuwe bana mako se on kuwa be yide ciftore no almasihu yidiri en ha hokki yonki mako gam meden o lianiki Allah bana kirsadum bana dokkal gad Allah yerdi dum on lati himbe Allah gam majum jenu e chopki e suno e irin maji fufo tay chaka modon ko wolugo halaman bana non bo bolle cemtinide e mereje e tunude pottay ndika on getta Allah be demde mon on andi wala jeno mala chopdo mala chunado fakat suno e sujidan go labbi dum gotum wala ko goto mabbe hebata jone der lamu almasihu be Allah ta acce goddo esta on be halaji mereji gam dalila kuje de fu tikkere Allah ukkanto ko be dowtanta ko mo ta kaute be irin mabbe sam onon bo on don no der nyibre amma jonta on don gondi be anora gam kautal mon be jawmirawo gam majum kuwe bo bana himbe anora mbodenga e gonga ku e gonga fu ha anora iwata tine heptugo ko fottanta jawmirawo ta kaute be huobe kude mereje de nyibre amma bangine kude man fakat kude de be kuwata be sirri ko wolugo de woni cemtudum amma de fu de bangan labdum to anora wangini de gam to hunde wangi de lato to anora gam majum gimeten
fille andani do ummita e maide nden kam almasihu yayinante bana nange
gam majum liye labi mon boddum na bana fataabe amma bana marbe hakkilo naftore wakkati gam nyalaade jontaaje de kallude kadi talaate fataabe amma paame ko jawmirawo dabbata ha modon ta kewe nguykino jam dam ittan nantare ndika on kewaruhu Allah cheynindire be gime jabura e mangtoje e gime de ruhu hokkata on ngimane jawmirawo mangtemo be berde mon fu ngette Allah babirawo konde gam kodume be inde jawmirawo men Yesu almasihu
Hunde ko Allah hokima kanjuma okata Allah heba mara sembe ahwa ko galmako hunde ko Allah hokia kanjuma okata Allah heba mara sembe ahwa ko galmako hunde ko Allah hokia kanjumi okata Allah heba mi mara sembe mi huwa ko galmako baba warat tuba heba ho ka alla heba mara sembe ahwa kugal mako hunde ko alla oki kanjumi ho kata alla heba mi mara sembe mi huwa kugal mako dada wara tuba heba ho ka alla heba amara sembe ahwa kugal mako hunde ko alla oki kanjumi ho kata alla Eba mi mara sembe mi huwa kuka mako Terdam awara tuba eba huka alla Eba amara sembe ahuwa kuka almako Hundeko alla okia kanjumi ukata alla Eba mi mara sembe mi huwa kuka almako Soba jawara atuba eba huka alla Eba amara sembe ahuwa kuka almako
Hundeko alla okia
Hunde ko Allah okia kanjumi ukata Allah heba mi mara sembe mi huwa kugal mako hunde ko Allah okia kanjumi ukata Allah heba mi mara sembe mi huwa kugal mako
ko moy modon lestana wobbe ngam dalila do tare mon ha almasihu Onon rewbe lestane worbe mon banani bangirton on lestani jawmirawo ngam gorko lati hore debbo mum bana almasihu latori hore jamaare masihinko en almasihu woni kisno jamaare latinde bandu mudum bana jamaare don lestana almasihu bana non rewbe bo lestirana worbe mudum en der kodume fu onon worbe ngide rewbe mon bana almasihu hirri jamaare o hokki hore mako ngam mare Ha o senande, o labbininde be ngiwam e wolde mako, ha o darnande yeso mako bana bangetedo boddo, labdo mo wala batte malla nyodi, malla aybe fere. Bana non bo worbe, sey be ngida rebe mabbe bana balli mabbe, gorko giddo debbo mum yidi hore mum. Fakat, wala mo wayata bandu mum, ama o nyamnandu, o aynandu. Bana ni almasihu huwanta jamaare bo, ngab enen enterde bandu mako. Deftere wi,
Gorko accan baba mum e dada mum dakkotiran be debbo mum kambe dido be latoto bandu woru
a yare de don wangina sirri mawdo ha am kam de don wolwa hala almasihu be jamaare mum amma de don wolwa hala modon bo se ko moy modon yida debbo mum bana hore mum debbo bo teddina gorum batakeol pol ha efesuen fastuol joegon onon bikkoy Do tane saroji mon gam dalila kautal mon be jawmirawo kanjum dum pottudum
teddin baba ma e dada ma
kanjum woni umrore arandere bes dande kongol hayru
nden kama heban hayru balde ma njutan ha duniyaru
onon babirabe ta mettine berde bikkoy mon amma ne ekoy elte koy der lawol jawmirawo onon jeyabe do tane jawmirabe mon ha duniyaru be kulol e diwgol e bernde wore bana on do toranto almasihu do utanebe na gite mabbe tan ha on gerdinabe amma kuwe muyo alla be anyamon bana jeyabe almasihu kuwe kugal mon be tinare bana huwanobe jawmirawo na yimbe on andi kude bodde de goddo huwata fu ko o maccudo ko o dimo jawmirawo warjotode onon jawmirabe njogore jeyabe mon bana no fotti acce furkita gobe On andi jawmirawo don ha asama kanko o mari on fu onon be mabbe yeso mako yimbe fu potikal yeso do chembide der kautal mon be jawmirawo acce bawde mako mawde chembidina on ko e balmi alla fu ngam ha on keba dartanago dabareji ibilisa ngam en kabata be yimbe amma be ruhuji kalludi gondi hakkunde asama be lesdi mardi laamu e bawde der jamanuru nyibundundu ngam majum joge balmi alla ha on keba dartanago konnejo to nyalade hallunde wari to on jalake kodume fu den kam on tabitan taske kadi ta de gonga bana ta dorgol borne gonga ku bana sulke taskitare wajin go kubar sur hulato pade ha kosde mon konde fu joge nuddinki bana wawarde mon be maki nyifoton kuri saydanu giteleji fu kufne kisndam bana hufinere jamdi Nange wolde Allah bo bana kafa hiki ruhu Allah hokkata on. Mbade dum fu be doa. tore Allah ngam ha o walla on. Tore mo foroy bana ruhu mako ekkitinirta on. Aine, ta acce do'anago yibbe Allah fu. Tore mo ngam am bo, ha o hokkam mi wonugo bolle pottude, ha mi wangina sirri linjila be dartare. Ko mi kabbado nder fursina jonta, mi nelado kuwanowo linjila. Do'anedam ha mi wajina ka be dartare bana no umrami. Tikikus, deddirawo men gidado, kuwanowo jawmirawo kolado, yeccan on no jodorimi, ko mbadanmi bo. Kanjum mi nelimo ha modon, o andina on no minin fu min gorri ha o de'itina berde mon. Allah babirawo e Yesu Almasihu jawmirawo, ndokka deddirabe fu jam e yide iwnde ha nuddinki. Mo ere Allah latano yibbe jawmirawo men Yesu Almasihu be yide nde wonnatako.